yamde jeedidi jafodon fawi filmaji chapandi nay to nuakshot bisimil mon teddubi e heldi mongo
Omar Mamadou Sow
ende rogeri dimeri men bismo kodo meden hande o wite ko docteur Mamadou Lamine Ba ko mo gandal mudum yari equipe ruji weyo ini wi meteorologie franciri o yottide Ibrahima Timbi Ba e nguleki teskaki e yogo e leydi kam e chumuli bonandeji kadi baddi hen o mo hala ko sabi dum kono kadi e peje jojjudi hende tiagal dum main bismo Rama Diallo ho jangana en ko winda e jandeji di timiniren e jangtori meden mawndi nawren hande tonto Mauritanie ngam halde e peje de lamungu sakki ngam wayludi e fibu jandinde kono teddubi joni paden ko e kabruji cioftal balli
cioftal balli
Rama Diallo jam walema
mi wanni ma jam Omar mi wanni hidi bebe jam
kon non tigi be calmitimo mo Rama ko woni kabruji cioftal balli di hande
e kibaruji cioftal balli en jokkitoto fijoji cioftal balli ngadana di leede haloje fransire Burkina Faso anatawa e de leyde e yahanoji fijo jeu de francophonie dum ko wadata noga e jetati ndu do lewru fayaade jeegom lewru waruru ndu to Kinshasa koleji Burkina Faso wow be de seje ngo fijo yur Hugues Fabrice Zango lolido athlétisme anatawe e yahobe Kinshasa iri fijoji goddi e yuru fija ballon yabugol pucci jamdi dum fo anatawa e ko be ngadoita Moussa Oumar Bari wartantani kibar
Fijo francophonie noko Kinshasa wadete arondirgol wawdo choftal balli e leydere jogorde tawtorede Burkina Faso hedan hen tiagal ener dum be nawantun sukabe be dubi mabbe jottaki nogas tawi ko fijobe ballon ener dum ben sukabe ma kawru e leydi Faransi wondude e Tunisie Ouz Fabrice Zongo burdo wawde filude triple so e ley adunarundu tawete to Kinshasa ender dum ina yakora mabbe keb buñaje Martin Koala on dogan fodde metruji temdere wondude ko wete so en longueur ko wana fidugol golle hono dowru dogingol pucci jamdi yinegol fa handing golleji finatawa fof ina lati chaldi e Burkina Faso jogori nawde e der mudum kono kadi yilade hebde buñaje e dow mum Burkina Faso ina wowi tawede e ley fijo francophonie eden micito e hitande ujunnaaji didi e sappo e jididi Burkina Faso hebino fodde medayuji wala mbien buñaje jenayi e gon fijo
Ajarama Omar so en gartoy kasin e kibaruji jandeji di ma en kalko o fati e coupe du monde rewbe ko won e fijede joni jambi e espagne ananango didi
tigirigi no bidani men garto hen e jonne meden kabruji fande
kodo men hande
kodo meden hande o no biru denni o wite ko docteur Mamadou Lamine Ba ko mo gandal mudum yari e kibruji weyo ko ni wi meteorologie franciri o yewtide Ibrahima Timbi Ba e nguleki kam e chumuli teskadi e didum naji to leydi hirnagi to ha e yoga e leydi afrika bonandaji gaddi hendi ombo hala ko sabidum kono kadi e peje jojjude hen kettuden yewtere mabbe
docteur Mamadou Lamine Ba mi salmini on
mi jabeti ke koni don e jam
e derde leyde men hikka nokkeli heewdi ndiyan dan yawari arude dan nebi seeda sidan saadi hide wawi andude bay onon ko metiwo woni golle mon ko dum hertani don ko hon dum saabi hikka dan ndiyan nebi sidan saadi e der leyde go afrika
oy ko no woniri hay menen ga ka wori saajude ga den hikka ndiyan dan hino darti la yati e mois de juillet do den nangen no tidi moja donc ndiyan dan araadi no woowiri no kono hi don andi so ndari ko woni feccide adna on ko nguleni no yalti adna on fayda e adna on fow awa e leyde heewde joni kambe ko buruji mabbe di woni e sumude sumirani sunna cuudi ko honnun non innete dum don ba on andi yimbe ben no wola fi changement climat on ko tawata wonde ma en nabi piji buyka kammu en kontrolaadi ha joni ko enen woni no yantude hore meden e hore kadi no wodi ko be innata phenomenon El Nino on don ko e der duubi sappo yiwe jeedi ha sappo go arata dum ko no watta dum haray ko ndiyan dan ka Ocean Pacific ka hirnange Amerika ko ton ndiyan dan on andi ko mayo ocean burdo jandude on don on burtay mulendi aray duubi ngulendi nin beydo joni ngulendi ko woni ton kon no beydi ke changement climatique kon ko dum non no woni enen leede meden den wonde ma badi de Sahel on e ko wayu non joni ko dum non no woyi wulde duita ndiyan dan no sajirta non ba hidon andi ndiyan dan ko honno hedi ten enen kamenga ko si tayi hen dum iwi ka kamayo leega ko be innata muson kon ko dum non non yahata rewa e hore leede men den duule den formo ndiyan dan saaja
ko dan ndiyan darti ko ko dan yawani arde ko kon dum dum mari batte kon dum dum battinta e gurna yimbe ben
e dum no mari batte buy no tampina go go on andi yimbe ben haray to ali no wowiri non joni darti ke joni wobbe awa haray ndiyan dan si darti ke joni haray fayda tore den moirta no wowiri non awa ndiyan dan aroya do piji didi ko si tay dan tido yi hara joni tore den fuike joni ribude bonna ko 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 rimi kon ma dum dai yaha dan darto darandia e tore den hebali ndiya on andi ndiyan dan hara si tay joni dan arali no hani non de dan saaji wo dan arda e dole dan bonna piji buy awa wano hikka kadi kelen kamen gatele wa yimbe badi yimbe nogay fannitele en moike hore mudum si tawi nguleendi waɗi duule ɗen towaye ko duule wonduɗe panñitte arata ara hibba ndiyam buyinde wootere waɗa inondation ji
bone ko kadi wona ɗo yiyeede o sayiɗo docteur Ba koko faati e nguleendi mawndi wondi e saabaade giiteeli hulɓinoyɗi e nder leyɗe goo wano wa e leyɗe europe e yi hay leyɗe afrique ɗo hakkunde tunisie e algérie wano e ɗe balɗe ɗo yimɓe capanɗe maayi hen ɗum kadi no yowodiri e neɓugole ɗa ndiyan ɗum no yowodiri e koko ɓe woni e wiide mbayligu weeyo
e on andi ko ɗum ɗon no jokkodiri ko piiji ɗiɗi ko si ndiyan ɗan ari e si yoruru ndun ari fondo ɗo noon telen ka maɓɓe ton on andi ko yoruru joni si tawi buruji ɗin hara yoori on andi ko ɓuri kon leɗɗe maɓɓe ɗen ko leɗɗe wonduɗe huɓɓayɗe moƴƴa si tawi tun pegelium heɓike no yite ngen immora ɗum ɗon haray lorra e muradu moƴƴiru ko ɗum woni e wadde ɗum ɗon e yi ko waɗi canada ɓe reni ko woni e wadde europe joni noon wano ɓeɓe algérie e leyɗe ɓaɗiɗe ton ɗen kamɓe kadi nguleendi ɗen no ɓurti
hannde docteur no gasa ko landal sakkitingal ko honɗum heɗiyankoɓe men RFI fulfulde wonɓe en e jentade ɗo ko honɗum jogi ɗon ko waajo ɗonɓe ngam waylugol aadaji maɓɓe waylugol golleji maɓɓe go ngam hiwgol taaridi men hiwgol o adna men
fiji buy ko innata won o changement climatique ko enen jamanu men ɗum woni nene muɗum on andi hari wano leɗɗe ɗen yimɓe ɓen mawɓe men ɓen kamɓe ɓe no woodi nokkeli buruji ɗin ɓe himaynoɗi ɓe soppata ɓe accayno ɗon ɗen no woodi haysi ɓe soppay no woodi nokku goo ko ɓe accayno fiyo leɗɗe ɗe wiliti joni noon enen hiɗe yanude ɗum ɗon fof soppen waɗen tarawji darnen cuuɗi waɗen gudronji hara ndiyan ɗan si ari joni ɗan maraka ɗan wona awa joni wano ko wonɗen e to ude kon joni ndiyan ɗan ɗan darto si darti ke wano jonte hara en wawata to ude fewno hani to ude on joni jama on noon tooya hara woni soñja komi wawata wi ude wondema ko enen on koyen ɗuytu ko wonɗen e soppude leɗɗe ɗen kon heɓuɗo heɓen feere tuten mo tuti leggal leggal hannde no wondi e moƴƴere muradu moƴƴuru ko ɗum wondi e nafa
docteur Mamadou Lamine Ba mi jarni on sanne on jarama
on jarama
Ibrahima Timbi Ba ane koɗo maɗo docteur Mamadou Lamine Ba juuɗi moɗon pounnama
ko winda e jayndeji
Rama Diallo a salminama ɗimmol
mi salminima Oumar Sow
e kibruji jayndeji ɗi en kalata e alhaali ɗanno tooɓe yo liiɓi ɗo wokkam kibruji ɗi noon no certirama
noon Oumar mbiyen nde bonde fini altinere nde ɗan yimɓe sappo e joyo adano e suhutede to maayo wakkam ɓe ɗannotoɓe e jani e ɗamɗo ndiyam taw ko kibaruji ɗi ana certi so yoga ana andini ɓe ɗo mayi caggal nde lana maɓɓe yooli seede ɓe kolli ka lana yoolaki ka mayɓe ɓe fuu ko huluɓe jalti cami e ndiyam sene webuyi mayɓe kewtay sappo e jeetato hono ko nanete ka sappo e jeegom jillate foje ɗe puɗɗa ɗum andini jogiɗo konngol gouvernement laamu sénégal kenga yeeso jayniyankoɓe e kibaruji nanetenoɗi yalla lahana ka ɗo no lahana haybooɓe maayo woni riwuɓe lahana ɗanniɓe ɓe ko waddi hono yoolagol maɓɓe abdou karim fofana yeddi saabu o wi'i hono ka ɗo lahana wawa hewtude nokku to massive o wadi ko sabi ngol jaltol kewgol koliji Senegal faade leede janane jabuji ana ngona na wi e fa handen hon filowade jawdi sabu waylo weyoji ma fa joni du saddaji goddi rendo yiru legal leji Omar Sow
Rama Diallo jaydi Dakar Actu wi ko kongudi awtobe be no certi e di lamu Senegal di
non ko buri e sappo e jeddo mai e danni be be dum no yoli be mai wakam wi Dakar Actu altine subaka fureji mabbe jita e ndiyam dam to fendi julide divinite to lawol corniche be danni be ana tawano e lahna ndiyam pamara ko sabi SM ndiyam jalika do lana yanube ndiyam be mai sabu hono hewbe mabbe fu bawano bulam merwa kam kanyum andini tan ko famdi fu dano tonobe japan joy tawa e kado lana be miladu kan lana o lana lam o haybo ha hono ndiyam woni tawano e riwde ben don
E wiande Press Africa nyum hewi ko suda e odo kabaru.
Ni wi jande Press Africa ko wadi to mayo wakam ananawi sapeur pompier en be aw ken koleji Senegal e dam do ndiyam ko liddi yaltinde be maybe taweni fonde ujunaji temede nay yaade ujunaji temede joy goto e mabbe fu hono be danotobe fu njobi fejinirede faade leede e janane dono to Espagne haybo be ndiyam hebube hono kibaru o kado lana umika to mboro fade Espagne be woni tuma be riwde lana danotobe be to sumbe diu tawaka lana ana wadano wamarudo hakune mboro o kayar saroy yade yaraka kulol salare ardido kado lana daragol wakati be diweteno woni ko sabi be sukabe tiame ndia wawbe mbulan woni yaltube be bawa dum don woni yulibe be kibaru hemrandu hono awtobe yewtidimbe be yoga wulbe yaltube woni ko andini hono dido kongi oma
le pays to Burkina Faso do lamdi de o torroju wata
le pays ana lamdi dum don le pays wi de bonde wadi balde seda de lamu Senegal wi daddi dabareji habude lawol dawol gol walda e saria saladi dabareji ko nafi so tawi lamu ana tuma hono rafi yitande be jokolbe du dalili golleji sarabe sukabe kambe duna kani timtade sabo kambe du ana tume hono tefande be sukabe kalisi jokkude ilawi sala ben dañuan fa bura ko won dalili majum no juude lamu ka kuliji Senegal fu anakani darade wiide kuliji Afrique fu anakani filade dabare majum
kanon tigi Rama Diallo jungoma fu nama
Omar Mamadou Sow
teddubi hedibi ne jiya ko burno dolinde kabruji men no heddi liwru ko yiwari nabi ne jaha e wote suba jardo tobe diwi e der Côte d'Ivoire ngam heblenade den nyalani non Charles Blé Goudé horejo dawru ko jep o yiddi in wayne ebbore hawata hay goto barmu wota hay goto mai o holidum ko hanke kuccindiral makko e jandiyam kowi to Mali rafinde nago ana jokki beydade wuddu leedi ndi guri kewde egi e cercle de banque ce diwal mopti sabe piande pellikuli an kobi adibi guride ngadi noddango fewde horebe leedi ndi ngam yobe balle so tay ko to Cameroon ha jam hanki limori mabbe e mabbugol ton huberi no tolni e chapande tato en jenayo gagne bibe ko nogas ego besnguji di beltaki no golli jilawde ngoni e yarudi ni sabi non be bi woni joni balde tati ko won e mabbi kebani kibruji kureji mumen wonnobe e den huberi jantori meden mawndi hande nawata en ko tonto leydi Mauritanie nde tawno ardibe leydi ndi mojjini ton peji dum non ko ngam wadde feri tan ha jangdinde waawa reftude e lawol sifo o no wori ni yado saha dum fofu waawa artude e sabi Moussa Oumar Barry wadani nen ton jantori kettoden
Tantin subako nena lotan ha mila yam jang hachitom yam jang wese
odum putton jang
njangi faranse njangi mi
e der Mauritanie pelle de gona lamu yankoje kanyum e jinnabe sukabe dudube ina dendina peje e hirjinoji kewdi na sukabe rewbe keddora e der cuudi jangirdi di koy gidima ko gonden do wargo Mauritanie jabuja suka debbo jangowo
en ballik mine jangde min natmi ko college kam natri 2017 ew class jartin 4
e jamanuji bennudi sukabe rewbe ha tengti e gure dowreji de be kewana accede janga ete adaji epine ina tawano edin sababuji Amadou Dia jangino
burno jangutan ko wayno bibbe lambe ko yimbe laddiyan ko nguri ko ko jawdi nguri ko demanteri e o chaibanani on jangdil pinanani dum surtout non sukabe rewbe galana place on nok jangu jangde ne wa chadel chadele de ede de ki ko sabotode idi fof chadele jogade dole wawde janginde biyum ene wadi ko wiyete kadi ne aadaji e wada janginde biya ha boya tan bande aray madan halanma hala dewgal hantin kula bonnude endam e wonata hen dokka biya e wona jangde mudum boni
kono e biyol mudum waylo wayloji kewdi mbadi e dowriji di
ne teska hande oni ina famdi wuro ngo jangin tasuka be rewbe gure e mawde gure tan gure onon bi zone lokkuji rural taw suka be janga hen ni wada ecole ji ni wada fof hanti gurnam nam way kon bakadam gurnam badi kam dam ko ko usti ko natti
rogi ko suka debbo jango ina jogi be o timti ngam wawde yarude yeso kono kadi e ballal jinnaabe makko
min babam ko jangino wa jabata min bada kedi kewdo ko mo affaire mariage jawdo jabata parce que kanko jangudo mo andi ko jangde nafata ko naftorte hen e encore miden jigi mo raba men jangube ha won bombe doctore won jangobe ha jeen université dum non wadde min nan miden jidi rewte hen tam min nan han goddo wala han kabo dem faandar taw ko jangom suwa reset conseil dum tank yo beedu jangde dum kan wata wata yaw mi jaade hala reset wala ko hayno
kadi jet abuba ina jogi sukabe rewbe dido jangobe o tenkini walludebe e hirjinoji
de jogi sukabe rewbe jangobe torobe kam hirjinandebe tan yobe pam be nyaha rew dari darnde jangingul da nafore jangde e yo je dum be toppito dum
kono holko sabi waylo waylo e jangde rewbe Mauritani homo jabo en
ayo jangde sukaɓe kam e nder Mauritani minen kam ina wawita ko oɗo saaha joni ni min ɓuuri wawde heɓtinde jangde ne waɗi noon darde debbo hande nder Mauritani saabu jiiɗe saabu nanɗe fo miɗen ji hen nafoorene ha heewi ko jiida e ko wonno ko gila hani
ɗo koye subaka gonɗen Ramata Sow ina hebla dawol sukaɓe wadde ko peeje e hirjinoji mawɗi goni e waɗede e nder leydi ndi tawi ko pelle ɗe gona laamuyankoje ndewda ɗon
nder Mauritani ina waɗi pelle mawɗe e garoje ɗo ɗe gona laamuyankoje ko wayna Medi Cosse del Monde ne waɗi ACF ne waɗi action en gueɗe kewɓe organisoji kewɗi hiɗi gara e amen hiɗi mbaɗa hirjinoji ɓe ɓuuri tuugnade koye imamuji balɗe nayi eɓe kalnaɓe ko fate jangingol sukaɓe dewle keñaraɗe ko fati tan kam e ko yidde tan daranade sukaɓe rewɓe beele ma dañ fartange wawde jangude ha timmina jangdeji mabɓe
so en paami ɗin hirjinoji puɗɗima addude jencudi saabu tumnade e kajjata ba famamuyaji keɓama
eyo jangde sukaɓe kam e nder Mauritani minen kam ina wawita ko oɗo saaha joni ni min ɓuuri wawde heɓtinde jangde ne waɗi noon darde debbo hande nder Mauritani saabu jiiɗe saabu nanɗe fo miɗen ji hen nafoorene ha heewi
e nder ɗi duuɓi cakkitiɗi laamu Mauritani ina eto okkude fartange sukaɓe ɓe foof wawde jangude tengti e cuuɗi jangguirɗi to koosi ɗi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi jaggi ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati fodde capanɗe jeetati e tati e nder temedere keeɓi nannede e nder cuuɗi jangirɗe ɗi kono caɗele ɗe goni ko e jangde sukaɓe rewɓe saabu e nder temedere foof a tawat ko capanɗe joyi e joyi tan goni hen rewɓe tumnade e jagorgal kalfinagal jangde leydi ndi ko ɗum saabi hande darde ko wotere gam ittude on alhaali Moussa Oumar Barry Nouakchott Refi
Moussa Oumar Barry a jaramo ko e ngolɗo jimol ngol garmi minte abba e mbaynotoɗen bandiraɓe ɓe tedduɓe mayen gartu yeeso e kabruji goɗɗi Bamba Diop a jarama tokarallagal